chigambo mukwano chasuka Ngolia okumpi ne munowo akwagala Namutesa ne mukanya kubibaluma byonna Namuli babiri ne songenzi buzonna zanguwa Kichinyagazo wange omukwano gwesigwa kujajamya Era buli chiro Eka inja kabate kakona kumbati Echinyagazo wange Omukwano gwesi kwa kujajamia Era bulika inja kakona Gambanya se Nalwachisa ya galangate Nino mulunja basinga Mbela newe janga ndia okulu segereze sera likirira neda Ziza mwamanya kasepo kekampe suvi Mbaila baby siri kuleka Mubulunji ne mububi yegwe alivero wange Misanyuli ondazo mukwano gondaze siri wanka wanka Njogeza umalirivu kubachimanyi teriyo avuganya Oli wange era nange ndi uo Kichinyagazo wange omukwano gwesi kwa kujajamia Era bulichiro keka inja kabate kakona kubati Kichinyagazo wange omukwano gwesi kwa kujajamia Era bulika inja kakona Gamanya se Kati vino vivyo baby Haa, na vino vivyo Wesi wagwe oange Sirabayo oyasanira Kankuwe kwebaze Baby unji mukwano byondaze Ogwo mukwano ogwo gwonaga Tumachizera gumpade mirembe Oswaziza banji Abali banjogerere bikankana Labani nawe Mukwagara era kufirako Kichinyagazo wange Omukwano gwesi kwa kujajamia Era bulichiro Keka inja kabate kakona kubati Kichinyagazo wange Omukwano gwesi kwa kujajamia Era bulika inja kakona Gamanya se Kichinyagazo wange Omukwano gwesi kwa kujajamia Era bulichiro Keka inja kabate kakona kubati Kichinyagazo wange Omukwano gwesi kwa kujajamia